Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Mamadou Ouattara to boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sibou Diagnol sekrabe hebibe. Syndicatji Moussil en 15 octobre 2016 ngoy tigi sere wolde dou hum cangul hoore kabaru njoddi fonctionnaire en nangul bamali batou ministre en nyande alarbare nde be hulti wiide be ngul wada hello li tabagul sare wolde ngul article 39 golle rew rek dundete hakki yontere le nokuji ben yogaji di wayde nag wodi e wi gollirde humanide ben haktere lam nde hulti wiide wattu kesso certainte nokuji goddi commissaire police jobo garbe ngalure bamako nangi wibe mobulaji tiagal plantu neddo goto mo mobile mudun wujja mobulaji joyi hewtama ben ciktabe wibe jondu nati e djude di ngun sembe kabaruji amene hande kigiri aljumaare didi lewru juitan 2021 bismillah sakrabe le batu ministre en bamama albara jabbidan de men projet du jogola njoddi fonctionnaire en be fufu fanda mudun e gouvernement transition o yu deejere hewte potal jogola potal ben njoddi dun hewte hakunde ben golobe furobe su yentem weltanike kado an yabbama do musel en 15 octobre kay bihi gonda ka fi odo projet o keddano ko ben kalifa guita du fostam Oumar Bagole Ousmane Nyalbouli
kanko premier ministre su gel ko kala may ga o wilama hakunde jo wala fu ko ni anniya mudu sona tuttude musel ngabe hakkeji mudu en dido kabaru jo hokki dum kanno mo yidno e pelle tiagontode musengabe wonbe le leedi meden di
min kebi famude no boyri fu sini bibbe leedi di perde mu en bubay sharia waday himbe fu pondaka danyan be perde mu en metti syndicat modon o syndicat mawdono kumini do waylitere nono fa waylitere wada don yo imadar arande lamu o kollitindo an yidi waylitere wada lamu hakkunde jo ko way fo no wonde wadde fa article 39 o tabe
do tawede fudde do pelle debbe no dirta signataire di 15 octobre 2016 kolliti wiide ko laamo wonde yaltinde ñalawma hande o yo yeddude sariyawol mabbe ngol noddirta article 39 ngol le majjobe gonde wadde gidal be mbille ko warta ko be ngadan do hen imma daraaji gadde mo kanko noddirta do Ousmane Almoudou Touré kanko porte parole pelle de noddirta synergie des syndicats du 15 octobre 2016
minen kay hakkilu amé yoyre be gondi wadde don sona don nan tumbande article 39 de pawin do kabar musile an haani tabede e golleji mudun ko laati ka fu minen kay min kulay ko min kebi fu do imadara amen min kebiri nana sini go farna mam bami dabere aniya mudun ana holla wiide hono dum gañani ni minen misele mi bami dabere amen kanya min kuliti wiide gulidi amen fu njogo jabuji sini sukabe lekol be ngadi examen ngaji min bonni tan kolleji mudun fu
ko nayri bangal fedde INTM be kuliti di dum puddode hunciande himmeji mabbe di hore kedde mo kanko Mustafa Gite yo goto e gon le fedde INTM de ko masifi do hen
syndicat amen wadi imadaraji min kebi sago amé ka min biata min jaleke politinde wiide ko heewi kay yeyi yeso misalu fondugol njoddiji min kebi du kabaruji pawide dow yaabe foftere do weli mubben kanye ribabe ijin ngaji to tedde hakkeji mubben fa yottaade kabaru administrateur en to be godde gonde himmeji amen de dendumi njukina habade do mudun sini gouvernement o jukirini mede mila tidallaaji ngatta
parte musse ngabe kanye gouvernement o famrude heewbe tekititobe ka kulliti wiide an kuli fati hitan hikkande du tit alaji mate ko nayri bangal jande l'école
sakraba tout la jomo du kabaru jamen bangal bembe am Facebook and Twitter kabar DDR na wundi tidala jawdi e wi horejo ndedo gullirde yu wattu kawrtal chapanna e totobal CSA o hollitir dun e wi makku ben ka rafikalisi na babi wodde hello e le madraji DDR Zabi Ould Sidi Mohamed na hasindini adi Union Européenne e kanyum kedde annar dun kedde na ko hebani en Imran Kilou Mayga
il y a un problème
wal ko hani hutinde hore yalla gulleji di na darto titalla kedda annaru du yoko anyaaji amen lubbi tawede fuf wala ko yarta yeso denno ana hani tukmuji hutinde hore no huy jati sabi yimbe Union Européenne kanye na suzini be ana do en wakkat juna be anda wiide kala ko woni kabaru talkuru ndu e kanye wutiji di ana hani be ngada newa munya bangal mu pati fi be ngota itudi kalisi sabi andon wiide wakkat jun o itudi kalisi fuf darra denna soni min baaw non hebul tajural famdi fufu bangal tugol jawdi bedo gede didde dum feewal min hanno dum sabi donc mo jall nildim talki fay o yahul tinde wiide tugol jalli fufu darna ta fon bangal imadara DDR
yimbe don bormube yamadun neddo goto maydo dum woni ko tayka tiagal hippugol tikitabe turusi en nyalle alba chonter le rouge tan 2021 do wuro kunti markatu jeneton e men hultama wiide be do men gadbe bonandaji be gadi be do gadi du bonandaji le wuro go gadi yite e cuudi yogaji wombe hulti jaati yimbe nay won hedibe gal do men e guldo hippugol den do hultama dun wiide oro nokko men bandiji heewi sen dido wattuji di fandeli kabaruji chapanayon li temedon chapanayon e jon li temedon ben rawbe jogibe hakkunde duubi sappo e joy duubi chapanay e janay torrabe benno dum fondiri fufule leedindi batemu dum kawrtal na torran dum fondiri fufule leedindi den batemu dum kawrtal mangal wada madu ben torraji du ben rawbe fawde e ardibe dina e pelle darnibe hakkeji rawbe nyande alalbare nyande alkamsare go leru juillet hitano 2021 to ccb tun taw ben tutun dal haklaji di ngal do kawrtal landini ngal landini plan international na yowi non do hono ben haddi dido torraji di keddano ko ben elizabeth walet mohammed do fotango umar wagole usonial bulle
idum e famminde jamar nde hokkude do hakkilaji lobbi hono bonandaji ngattede fewde roobe worri kanko lamido fedde notre plan international o yoku buri tidde ko fu hebama rentinde jamar nde fu keddemo kanko noddirte do constant chokona ko masifi do hen
l'apport de plainte
ko plan international wata do kabaru mudon yo daranade yalla potal ana wada hakkunde rewbe warbe ana han himbe fu joddo kaltida darta yalla tidallaji mudon ana kebene jokala mon fu holita ko ni hakkilo mudon linde jonde sitawa alislamé sitawa chrétien mon fu holla mi jom mudon fa daber hebe do mudon
régler cette question
kambe humini be kabaru dinabe be mbibe jokitito do goleji be paboto dun ka dun rewa ko nayri bangal sariyaji dina en kedde mo kanko cerno sek umar cham yo president feddinde sukabe alislamé chrétien mali ngoni e mudun
vida sina dari no kabaru rewbe wore le mali le adnar ndu fukuri ko wadle sa ha leedi meden di le hitande 2012 fa wadde gonde hande le wuddu leedi meden di torraji kiwdi ngatte fewde e rewbe nenno dinan kobe kana heddade ciagal do habade faabe paabe le mali fu e mangal mudo mon fu le ci koone hakkilo mudon fu buri hadde dinan kobe wonde fu ko fawaaki do tawangal meden do dinaji meden e fina tawaji en kan wadade don nenno meden gondo handen famin darno habade faariube totte hakkeji mudden
pro des femmes
kanko sekel ministre o o waddi noddango fewde e gede de futtino daro darde mudun en papo o do golle
tilollo mbenna gubol golleji hertaadi mbenna ravek pudi de nawara libi tati handi timmi nyandi 34 juin do tateji lendi fuf kanon le raison waji sahal mbi hono tumbutu gawo ma tavreni dum junnata hakke yontere le lamu muti ton no kuji hono banyagara 12 e koro mbenna golleji di puddan nyandi didi nyandi nay le juin warurundu nyandi nay le juin denno o do golle o wada ma wi ardibe be yalla mbenna hadde bupiji tekaadi le dido no kuji di wande nak wode mudum kedanna abdul salam jakpile kangon horejo do gulirde ko hanni mbiyan e telephone mariam kulbadu fason usman yalbu
les régions ngaji kulikoro kay sigaso e segu golleji di timmi chapande tati lewru juin yabbe nondu les régions mopti cercle banyangara douansa bankas e koro golleji windugo gol fudda nay lewru julien dou anakan timode noga himayru mi itti mo ngi be golle mo fa heewi yalla e dun yaawa les régions ngaji sa hangal dum beede hakke yontere watti joni o ana himbe windabe ana ja ujinaji temere jeegom no ittabe yaade be ana gondi e wartude rifitaade nokkuji mubben ko be golle dum fu ana godi do tablette ngaji ka wattu joon o mi mbaa wiide ani adadu do woni windaabe meden gondi e golle mudon dum fuddi illa kenyan
komisara mbiyan njobo ngalure bamako komisara police njobo mbiyan arrondissement njobo ngalure bamako nangi mbiyan wiibe hewbe mobilaji 44 mbedo wi komisara o golle o fuddi mbiyan tiagal plantu mo wadi nyande doga liru jeune mbiyan wonande neddo goto to lafia buton mo mobla mo 44 wujama den mobilaji nayka nati juude komisara o wakat jun o wiibe joyondun udda denno komisara holti video yo batte imadraji habtibe fufu do mbiyan o do jabu hewta kedan nako han do fostango Umar Waygol
Sekou Keita dénoncé
Sekou Keita kanyu adi halte dokkudo dun mobengel dum woni Adama Keita Adama Keita do wakande landande hali do mobengel na fa kay Sekou na bingel le on do nyalawmo fur Bakari Kamara do nanga nokkuno derte bamako kura ko bedo yimbe taton fu nate juude ko debbe kokki kabaruji di mi mobengel hokkama kanko no derte Amadou Kanté gondo kay kanyu hore mudum on do wakari fu famini mi wiide ngel do mobel sottama ngel sorama ne nuddirte do Modibo Fofana de min dello yimbe amen fa jotto Modibo Fofana de min tayyo gonga jati e juude makko mobel ngel woni de min puddi wadde konjal di de min tayyo ngel do mobel Anton nuddirte ngel
44
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement Lady Denmark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sakrabe li kabru yamel ne raison ngadi men to kajul tun hol tan wiide sukabe be benna nyaaw bubol nangi fa sanne be beedo adadum beedo to dido wattu wiide to benna den kajul tun kabaru mudun hol tan benna hufitama nyande e benna le ndo yontere wonande ardibe e cellal benna jani cellal kajul e wi kambe gollobe benna tuboji di kanyidum rafi pesa gol ngoni sabuji benna dido benna torro o den no medecin sefo hulti wiide e ben alali won jabu jati be beedudu bunde batte ben tobuji di en fuddan fay boyata en denno e kanya dun kabaru boodi ele nuko to yor ton no neddo goto ben ONG debbo alafia e to muti ton no sutama nyande allah jabinende to lesel tinanku ben wonade jon e kabodobe anditaga wultama wiide ben kanko superviseur ONG debbo alafia on muti yahon non wattu mo jon e kabodobe tacci illa won denno gilla nyande allah de fa hande kabaru mako heba ka tafu antimina non kabaru ito yoruso tun hukutama wiide men école a yoruso men nyibande gilla ana wara dubi men chapande jetti hande men hebi fourage men woni chatu jam to le men jangnirande itti jawdi mudun wona neddo goddo jaado nuku o e do men miloji jetti kalsifa e men jangobe hibbe gulder jangnirde dun holti wiide den ko wadi yalla men na hunjana hore classe uji gondi le neddo jangnirde men gondi tun gilla hitande 1936 den no yimbe jamara den kanyi ardibe ben lamube ngetti sanne o do golle o dum timta kabar yama hande mitin tan bawsa ko putade do bembal am 3w.80.org madu nodon jamu 3721 do sede yotre meden magazine sido tamani yotere meden magazine rewbe hande na fawi dutti laaji mbien somaji di le lumum mbien hono nebam tiw mburu mbien maro e ko nande mun den den alhali turu sanne rewbe mbien be jitraga sate mbien wadde imadara jalla mbien heba odo wotto be jabbiro o be jabbina odo wotton den worbe kay hulditina andi jati ko wodi ko ka non no hewti be gala bawde mbien be ngadan be darna rewbe tinnaade fa hande keddan ko men hamsitu gogo touri sakrabe on jarba hedaade mbien jo en kirejo
Femme du Mali
kuteji ti Allah je ciogu ngureji di na yowi buri fufu do rawbe be don ko holliti honjotobe buri fufu rawbe be worbe mun en ngala bawde sanne be e wi rawbe yogabe worbe mabbe jabbi beedude ciogu somoya fayti dali wobbe holliti worbe mabbe ngala bawde e yo gorko an jabbi beedude ciogu somoya mi fajitini mo kabar o o fami wadal hen chadale fesede dum miyanka non kambe be kewa hala o o jaba fi beedude o wi mi tinno ko jogi mi ko kama dum ne yaya ji ko nande mudum yalla daw ko defami sukabe be wattu mo hannu mo kabar mudum o bilama ni tajuri yo batta wala bawde sona dum o beyda mi la wi de so gorko e debbo sabondiri den goto welde degol yo pabondiral fayso beyda yi mi horam beyda mi defa fawela degol yo gutuma ko pabondiral
bangal moobe galle be hewba holliti dullafe o do kabar o den no bammi aniya buytude almusaddaaji rewbe be bangal surude kambe hore mabbe kulentireji yogaji honande bam e charbo tawane wobbe aniya mabbe lobbo tawade fuf mbaba li beedude ciogu somoya batte almusaddaaji kewdi pawidi do mabbe
boy jaku yayi niga modamuti
na wajibi gendan yata lumo jati mi hore somoto ko heewi kala ko hasindini mi beeda fe ciogu somoya almusaddaaji di buytumi kan kasen mi sodata ne bam e charbo dunila am jati ka fawi do bodde am ni yidi jati sodde chaku yidi maro leru fuf faysum tajuro widi ntimali kude temedo nay ciogu somoya raf ko dum bonnon daga ka juddi an rafam di am sadaji di nakewi min tan darani innam e kureji am beedaji dum dun mun yoban jam courant e loyo hunna hewani sanene do goto
a akuma ka chande
mi citen widi fedde lulirnde front populaire contre la vie chère wadi majere nyandi tratare nogadi leru jin hitane 2021 jabbi dum do yeso golirre ministre en lulirnde cité administrative yalla holitinde lam ko be kado tidalla e kay dun tuttude himmeji mabbe premier ministre sugal ko kala mayga ka fadi dum bilto jamarnde yitiraka munyudi tafun dum timminta yatre meden robe hande yo ngi yontre warore jotali hertadi fewde robe daribe tukutu le lam kay